waa dufcaddii shanaad oo ku qalan bedelatay macadka Al-Azhar Modern Academy oo kumid ah maaciidda magaalada Baydhabo Walaalka Bardow. Tirada ardayda ayaa weli baadiyeysay in ku badan 100 arday, islamarkaana bartay 4 maadiga scientificada iyo luuqadaha Ingiriiska iyo Carabiga. Xafladda ayaa weli ku qayb galay mas-uuliyiin ku daray ardayda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waalidiin iyo qaybo shalka dhisan ee bulshada laga azumay munaasabadda. Maamulaha macadka Al-Azhar Modern Academy Nuur Maxamed oo munaasabadda hadal kooban ka jeeday iyo sharaxaad ku bii waliyaabo iyo bareen ardayda qalam madalada iyo tiradiyo.
Maxadka muddadaas ay u shaqeeyay way hasaaray arday eedan badan tayo badan ka saartay tayo badan eedan leh way hasaaray ku dhawaad ama tirada saxda ah waa 1900 ardayu 480 kumada way hayna gabdha meel liibool tumisiyeen iyo hayaan wiilal. Hadaba geeka ardayda galanjiyayt way deeraan ardayda 100 arday ahaayeen oo tiradu waa taa, laakiin safariyo maadaama fasax la kiday ardayda ha gali hadii geeyib kumada yaa anta kasoo laakiin geebti kaleena safari wala noo kuma guunin. Ardayda qalanjibiidi geeka ma qalan bedelayaytu waa 100 ardayu 42 arday waa gabdhe 19 ardayna waa wiilal. Wayna siyaarana kulliyadeen ka samoo kala walaasana sheegay oo biochemistry, fiisab, computer oo software hardware is jiraan, English, Arabic iyo health.
Gudoomiyaha iskuulada nidaamiga ee magaalada Baydhabo Muhiuddin Sharif iyo waliba uusan hambalyay ardayda waana ku buuriyay in ay sii wadaan walbarashadii. Gudoomiye Muhiuddin Sharif iyo waliba uu soo ballan qaaday in ardaygii kaalinta koowaad galaa uu sahlo doona walbarasho bilaash ah.
Ardaydaana wajoodiyo qurux siin geeka farxada ku muuqata waqti badan hagiliyeen geekana maalintii oo inuu ku luqeyb qaadanana diyaar aan ina marka may leeyfaday ardayda dirdaarto yar inaan si maadaama walbarashada meelanka ay kaayna ilaa hadee dhalashada ilaa dhimashada walbarashada isku sii socdaasa in la caajisna walbarashada la sii wada anoo ka hadal oo magaca mid oo iskuulaadka nidaamiga degmada Baydhabo sanad dugsiyeedka iskuulaadka fasax yalla ka jara maynin bilaabado doona sanad dugsiyeed cusub hadii Ilaahay era ardayda imtixaanaadka galeen oo jaamacadka Al-Azhar ku baheen insha Allah ta'ala ma in balan qaadanayno ka hadal oo magac mid oo iskuulaadka nidaamiga degmada Baydhabo ardayga kaalinta koowaad hangala iskuulaadka nidaamiga degmada Baydhabo hadii uu dhikado sanad dugsiyeedka socod inuu soo albeestay lan ku qaadan doono biidin Ilaah ta'ala.
Anga dambeyntii Yuusuf Maxamed Idris gudoomiyaha walbarashada degmada Baydhabo iyo waliba uu ardayda la wadaagay hambalyada soona ka dhiri geliyay dadaalka walbarashada ka wasaarad ahaan ay sheegay inay ku shaqeyn doonaan horumarinta walbarashada ulada Baydhabo.
Ardayda gabadha Shaldung oo sa maamulka ay loodaagan yooyin dadan iska jiraan aan maadooyin badan ka bardi oo bool qof ama leh haddana xanto is yeesa la sheegantii fadhiyan oo walaal baradaan iyo caafimaadka oo kale iyo sida computerka intaas iyo intii waalidiin ay ku lugayb galeen xaflad ee walbarashada halis xoojiyay halis caawiyay commentiga walan baahanyi dadka oo qabriinta walbarasho banaa ka shaqeeyna mahadnaqaan oo inta geysi walbarashada sidaay ardaygii sheegay mise ustaadki mustaqbalka gadaala jar urumo mustaqbalku noo hadan in dhimin jilay intii loo ku dhamaado mustaqbalka waa wale waa expectation lay is xornla jaray reed baray horta mustaqbal wallaha dhaafi mustaqbal ma
magaalada Baydhabo ayaa sanado in dambi sameeyay si horumarin dhinayda walbarashada maadaama iyo xaqabadeena maaciida wala kabarada waa